कुन रेडिओ सगले अमेरिकाती ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጥታ ቀበያ መጅማታት ገልገለ ከሳ ሳላማ ፈለካ አንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ድግደሚ ለማ ድግደሚ ሸነረት ሰገንታ ፋኖ ሮሞን ተምሳሱ አመጀልቀበ ጉያናራ ወጠበጂ ድግደሚ አፉር በረኩማ ለማ አፍኩድ አፉር አተሞልተን ከበጀምቶ ተደገ ፈቶ ተከኛ ከሱመስቱን ከሰናራ አንጃለነ ገመዳቲ ወጠበጂ ድግደሚ ሸነረ ነውፍከልቻ
Babarotolian sora halaketto du arra sanitti madru gummi kubba mila wancha addunyaetti jirani Argentina fi Nigeria tammantana walin tapachu jira gamma goli shanitti galgam kani nammo Libyan parlama hara filachu jirti tummata wudu qamni kesaktokko.
Amanti kristana ordo fushe fanni famte akkadu tu kanratti murame dubartin Sudan ega hikam tebode Davis ne inine jedu angonni biyetti maltute odu kesatti gabasa qamn lammi won Ethiopia America kesajiratan biyetti hospital biyetti kesatti hospitala ijaru daf karorfatani jiru odu bode gabasna qabna qoppin dirre democracy abba dabare arati marafu no linturajenna gutum mawdu addunya sora
ሊቢያ ነጊ ፕሬዝዳንት ኒሳኒ በርዴራ መሐመድ ገዳፊ ሁጂ ራቡ እስቲ ገም ሲያሳቲን ሚል ገደዳበተን በቱ ዲዮለ ፓርላማ ሃራ ፍለቹፍ ደሙጅርት ፓርላማኒ አርማንዱረት ፍለታም ሁጃክ ደንሳኑ ጀነ ጀደኒ ፍለቹፍ ደሙጅራን ፓርላማ ነመድብላማ ትፍለታን ካናፊ ነምኩም ተቆፍ ድብ ጂሃድ ድርጎሙጅራ ፓርላማ ነማድብላማ ካንከሳ በርጩማን ሶዶሚ ለማ ዱበርቶ ታፋወኒፍ ከነም ፓርላማን ሃራይ ኩኒድ ፓርላማ ቢይታና በርኩም ለማፍኩዳኒ ለማ ገን ለማንዱረት ፍለታም ካን ፍለቦይ ኦጀቹፍ ደሙ ጅራ ፍለኖ ሀርድ ጀልቀበንታን እና ሚሊዮን ተቆቲፊ ኩም እብሸኒት ገልማይ ታቱለ ወረ ሊቢያ ጋምባሃ ለፍትኑ ወራን ዋንታቴፊ ፍለኖ ተነት ዱፉን ዲብቲ ታውደንዴት ወራን ቢይተና ከገን ሰዲን ዱረት መሐመድ ገዳፊ ሀዴ ኡጂ ራቡ ስካኒ አመለ ሞቱም ማወል ለቤትን ገም ተኮን ለፈፉዳቴትን ኡኩማን ቡልቹ ጅራ ሊቢያን ይሁዱ ዋነከና ከና ረከቾት ጅርት ati warata sudani ta amanti si kristana di subanna ni jesani jadanitin hida turtani batulle amalle ida debite indebine fi debite indebine jiddut falmejir motumman sudani ad waratana dit yura turse wagafachuf tursmale inine jadetin minister haja ala america teme abban warra maria ta dubarti damte tanjechu dubufat tuyura tidamunisi mirkane sinejeda gara tujube sandebis
ministrin dantala united states gaddi samu miriam yahya ibrahim simachudan gammachut tidagami ibseture debisteto annajala olu shelalchises motumma sudan bra debi argam dubimtun ministricha mari harf akasjed
the state department has been informed by the sudanese government that the family was temporarily detained at the airport for several hours by the government
ministrin dimala america motumma sudan bra akayb samet timatin kun yero gababa daf dimoti malafi galme malasa ni hala wal qabaten saati le du daf bu fata tayara ke sattito annajalo laniru debisani ni damne motumma nageñi sani amansisata u numur kanesera embassy in kenya gamasisi tidenyani matikanaf motumma olin ni ojjata nutisi naga dani biya sani ke sakabani fango ta sudan olin kallatti dan mariata jirra
abban warra miriam daniel wani wa e qabamu isafa da warra salalchise akas jechun dubate ጠያረ ሰኑፍ ደቂቃን ሸን ወይተኑ ሀፉቱረ ከን ቀበምኔ ሁምኖቲ ነገ ኤጉምሳ ድፉዳን ቢልሳ ቡፈተ ጠያራ ጅሩ ከሰት ሰዓትሌ አፍሪፍ ኤርገኑ ቱርሰኒ ቦደ ጋፊ ኑዴሱ ቀበን ሰምቦደ ሰዓትሌ ለማፍ ኑቱርሰኒ ገረ ቡፈተ ፖሊሲት ኑጌሰን አጭትስ ቆራና ከብሮኑ ረትገጌሱዳን ዱመረት ገልሜን ኢመለሃቲ መናፍ ኢጆሌንኬ ቀበን ከንሴራ ተውዲሱ መላኑን ጀደኒ ጀሬ አቡካቶ ሚሪያም ኦስማን ሙባረክ የሮ አማ ቡፈተ ፖሊሲ ካርቱም ከሰጥ ቆራናን ረትገጌ ፈማጅራ ጀደን ሴራ የካ ሱዳን ከንበረ ኢበቁደ ሰገሊፍ ሰገልተሚ ቶኮ ጫብሲት ጀደሙዳን ሂመተምቴ ጀደን ነገኝ ሼፍ ጀጅ ኤስ አከጅርቱ ሂሙን ፈኑ በተለገዲ ፈሙ ዮካን ጉያለማ ፍሰዲ ሂደምቴ ገዲ ፈሙ ደንዴሲ ሙርቲን ከነባለንጋ ሙምቻ ሱዳኒ ጀደን
ታማንታን ጀቀሱ ጅርተን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖሮሞት ሚልሾቲ ሱኒ ኢራቅራ ሎላኒት ላፍዱቹ መጅራኒ ሙሜ ሚኒስተር ኢራቄ ኑር አልማሊኪ አሞ ተናጀነት ኒ ሞቱ ማሃራ እየየምኑ ጀቹንዲት Akka ministeri haajaa ala Ameerikaa John Kerryn jedhetti bulchoota Iraaqii adoolessuudhuuf keessa walitti dhufneetiin waan mootummaa haaraa yayyabachuu kana irratti mari'annaa jedhaniitiin isatti himan. Mootummaan Ameerikaa pirezidaant Obaamaa fi John Kerryilleen akka mootummaan Iraaqii amantoota sunniitii fi uummata kurdishillee dabalateetiin mootummaa qabaat fedhanii tanaan duubatti tanattu tana dhabuuttu rakkoo fidee jechuutti jirani. Malikiin amantoota damee isaa qofa hojiitti guuree rakkinni uumamuu jiraa jedhanii oduun gargaraalleen tanuuf jetti oduu Edward Iraaniin irraa arganne jira jaalanne.
Loota seentonni sunni humnooti mootummaa irratti tarkaanfii fudhataa itti jiran kana yerootti fufanitti maadhee humna qilleensaa guddicha kan Baagdaad kaabaa Baalaad keessa jiru walakkaasaa marsanii jiru. Baalaadiin dhabuu jechuun mootummaa Iraaq kan shi'aan hoogganamuuf badiisa guddaa fi Baagdaadiin samiirraa sodaatti uuma. Kana malees loota seentonni sunni maadhee humna qilleensaa lammaffaa kan taajii keessa jiru to'achuuf karaa saaqaaf. Gareen gorsitoota waraanaa kan Ameerikaa inni jalqaba waraanni mootummaa Iraaq sadarkaa maaliirra akka jiru xiinxaluuf gamasitti bobbaafamaniitu jiranii haleellaan jarreen sunnii kun dhaga'ame. Muummichi ministeeraa Iraaq Nuuri Al-Malikii haasawaa torbanii ka televizyoona irratti dhageessaniin hoogganoota siyaasaa gidduutti tokkummaan akka uumamuuf waamicha hatattamaa dhiyeessan. Kunis paarlaamaan Iraaq inni haaraan hanga adoolessa tokkotti heera raggaasisuuf qophaa'ee yeroo jirutti waamicha kana Malikiin dhiyeessan.
إن الخطر المحدق بالعراق يستوجب على جميع القوى السياسية التصالح
بلا أكنان همان إراق إمدته هم نوتي سياسة كان إراق أندمتو كجيل فما ديمقراسي كان هيري بيتي كان نورتي ولي قلوفي أدد دماء كبان جنات إيسودا كونس بيتي توكما جرو في إيقوف غرغارا جدن Malikiin tokkummaa akka argamuuf waamichaa dhiyeessan malee mootummaa tokkummaan ijaaramuun deessuuf gaaffii hoogganoonni siyaasaa kanneen biroo biyyattii keessaa gaafataa turan garuu fudhatama dhabsiisan. Kun kaayyoo balaa guddaa geessisu kan heera biyyattii booddeetti deebisuu fi muuxannoo deemokiraatawaa Iraaq qabdu xumursiisu gama kaaniin immoo bayii filannoo gaggeeffameef gatii dhabsiisuuf kakaroorfamee jedhan Malikiin. Walumaagal heera biyyattii fi deemsa siyaasaa jiru irratti fonqolcha gaggeessuudha jechuudhaan fudhatama dhabsiisan. Biyyattiin hanga tokko keessa wal waraansi gaggeeffamaa yeroo jiru kanatti mootummaanis ta'ee loota seentonni sunni warshaa zayita boba'aa guddicha Tikriit Kaabaa Beejii keessa jiru anatu to'atee waliin jechaa jiru.
Akka ministeri haajaa ala Ameerikaa John Kerry jedhutti Raashiyaan akka Ukraineen gamii baha naga ta'u yoo akkisiin taatfeete hojiin agarsiisuuf maltee malee afaan qofaan dubbachuun mallee jechuun dubbate. John Kerry yoo kora NATO ka Brasilis taa'u jiru irratti dubbate Putin akka milishootii yaada Raashiyaa deeggaraan Ukraine gama baha loluu jiran qawwee hiikatan gaafachuu malanii jedheetiin dubbate. Gamkaaniin ammoo mani marii olaanaa Raashiyaa fedhii pirezidaantii Raashiyaa Vladimir Putin guutee fi akka waraanii Raashiyaa daarii Ukraine irratti argamu eeyyam loluu hin argan. Kan ammoo achii bahu gaafachuu fi yaad gargaaran mari'achuu jiran. Murtii tana nam 150 irratti waliigalee mirkaneessee tokkotti didee murtiin tunin sila bitooteessi dabre keessa akka Raashiyaan fedhii daarii Ukraine irraa qabdu eegachuu fi daarii Ukraine irratti akka waraan ergitu ajaja kunin ammoo akka bulchooti Raashiyaa jedhanitti yaadi kun isaatii fedhan keessalleetti jijjiiramuu danda'a jedhu amma ammoo gara ispoortii dabarra. Put your flags up in the sky. Dorgommiiwwan cakkubbaa miilaa addunyaa guyyaa 13 keessa jiranii marroo 40 caal taphatanii goolii 120 caaltutti gale. Hagammaatti goolii 4 nami galfate tokkeessoo jiru Neymar. Ammaan tanaa akka ammaan tana laaluu jirrutti taphii oowweetiin akka malee deemuu jiru Arjeentiinaaf Naayijeeriyaa hagammaatti goolii 5 galee Arjeentiinaa keessaa Meesiin daqiiqa 300 irra tokko jedhee jalqabee Ahmed Muusaa immoo Naayijeeriyaa keessaa daqiiqa 400 keessa buuseetiin 3-2 yaa'u jiran taphii kana fakkaata. Chirano into the stride of Di Maria. Somehow it stayed out, but the Sterling goes in. And you know who's done the job? Lionel Messi again. Efe Ambrose is caught out of position too close to a centre half. That's unlucky. Vitor Niyama gets a deflection onto the post. He's forward at pace and Argentina looking a bit exposed. Musa was in position. The shot does come in. And how about that for a response? Ahmed Musa akkana jirteen jecha tapi kun hunduma lammallee gara daqiiqaa 10 wayi tafe 3 fi 2 yaa'u jiranii goolii karaa meesiitti Arjantiinaa fi daqiiqa 8 keessa keessa buufe Ahmed Muusaa immoo Naayijeeriyaa daqiiqa 4 keessiin geetee innaan tapi 1 tokko ta'e. Meesiin ammallee daqiiqa 40 jaheessu irratti dabalateetiin 2-2 tokko ta'e. Ahmed Muusaa illee Naayijeeriyaa daqiiqa 47 keessatti lammeeffachoo jedheetiin tapi walqixxee 2-2 ta'e. Adaatuu aanaa dubbannu Marko Rojo Arjantiinaa immoo daqiiqa 50 irratti goolii tokkotti dabaleetiin taphii ammaan tana 3-2 deemuutti jira. Gamkaaniin ammoo durii Maayik Taayisenii gurri nam nyaatee dubbanna amma ammoo hattuma gadi jedheetiin aduu addunyaan argituu dirree tapha keessatti gurmuu nama ciniinutti dhufe Luis Suwaarez. Taphataa kubbaa miilaa yeroo agaa beekamaan armaan durallee makkanaatiin himatan kaani tapha 10 irra dhaaban kaan Suwaarez dhiyoo taana aduu dorgommii kubbaa miilaa Biraaziliin taphachuu jiran ittuma gadi jedhee nama Xaaliyaanaa waliin taphatu kutate. Fiifaanii dubbitan hubateetiin akka waldaan kubbaa miilaa yeroo agaa'ii fi namichi nama ciniin jedhan kulleen galgal kanaatti yaadi isaanii kennan ajaje. Suwaareziin kun aduu guyyaa dheengadda taphatu daqiiqa 80 irratti taphataa Xaaliyaanaa Giyoorgiyoo Sheeliin aduu kubbaa walirra qabuu jiranuu ittuun gas jedhee qarxama tolcheetiin gurmuu bitaatti kutate. Namichi ciniinan kun yoosuma lafdhaa'eetiin ol ka'eetiin taphacha agarsiifate. Suwaareezii kaan yoosittuu ooman jenneen taatullee taphii dhumatee jennaan waan taphaa irratti jira. Wayitti dhalatee jedheetiin dhaqeetiin dubbate. Suwaareezii yoositti dorgommii keessan baafne. Xaaliyaanii namichi irraa ciniinan kun kalee mo'atamtee dorgommii kubbaa miilaa keessa baate. Yuraagaa yommuu taphaa warra biyya 16 dorgommii tanaa waltaafaan keessa taate ammallee tapha 4-5 illee faallee taphachuu dandeetti oduu namaaf qabdu oduun ispoortii illee tanu.
Sora galatoomii ka dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa darbaa ka jiru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Wal'aansa fayyaa sadarkaa isaa eeggate ka kennu hospitaala tokko baasii doolaara miliyoona 100 ijaaruuf qophii irra jiraachuu isaanii dooktoroota lammii Ameerikaa hidda dhalata Itiyoophiyaa qaban beeksanii jiru. Hoogganaan garee kanaa har'a ibsa kennaniin tajaajilli hospitaalli kun kennu Itiyoophiyaaf naannoo ishee bira darbe sadarkaa tajaajila eegumsa fayyaa Afrikaa irratti jijjiirama guddaa fiduuf deema. Iskindir Fireetu Finfinnee gabaase tujube.
Gareen miseensota doktoroota lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Itiyoophiyaa 200 of keessaa qabu magaalaa Finfinnee naannoo Samit jedhamutti hospitaala dhaabuuf kan karoorfate kaayyoo dhaabateef fiixaan baasuuf jecha. Kaayyoon isaanii duraa Itiyoophiyaaf biyyoota naannoo ishee jiran keessatti kan kennamu tajaajila eegumsa fayyaa bifa hiika qabuun fooyyessuudha jechuudhaan geggeessitoonni garee kanaa har'a hoteela Hiiltan keessatti ibsa kenname irratti beeksisaniiru. Maallaqa doktoroota garee kanaa keessa jiranii liqaa baankiif maddeen kabiroo irraa maallaqa argamuun hospitaala ijaaramuuf jiru kanaaf dhagaan bu'uuraa sanbata fuula keenya duraa kan kaa'amu ta'uu hojii geggeessitoonni garee kanaa ibsaniiru. Hospitaalichis tajaajila ulaagaa sadarkaa addunyaa guute kan kennu ta'us pirezidantiin garee Itiyoo Ameerikaans Dr. Tasfaayee Damsee beeksisaniiru.
Minnaasibo hospitaalu international darajaa.
Akka hospitaalii kun addunyaatti beekamee dhaabbileen sadarkaa addunyaa namaa kennanillee biraa mirkaan argatu yookaan eeyyama argatu feena. Hospitaalii kun tajaajila gargaraa kenna. Hojiin isaa gugurdoon biyyi keessatti barnoota eegumsa fayyaa kennuu fi qorannoo waan wal'aansa fayyaa dabalee waan gargaraa hojjechuu.
Waggoota 3 keessatti xumuramee tajaajila kennuu jalqaba jedhamee kan eegamu hospitaalli kun Itiyoophiyaa keessa kan jiru bakka duwwaa tajaajila wal'aansa fayyaa ilaalchisee jiru guutuu akka danda'u hojii geggeessitoonni garee kanaa dubbataniiru. Durataan boordii garee kanaa Dr. Girmaa Tafarraa akka jedhanitti wal'aansa fayyaa argachuuf lakkoofsa namoota gara biyyootii alaa dhaqanii gad xiqqeessuu mala.
Leeloochum servisoch inoraallu gin kiftati yemimolaa honetun lemannaager wada uchi yemiyaaskeedu.
Tana malee illee waan hedduu hojjetu dhugumaanuyyuu waan dhibba fayyaa alatti nama geessu asumatti akka namii wal'aana tolchuuf hojjenna. Akimoota 200 ol qabaata kana keessa 35 ogeeyyota addaa bebeekamoo ta'an. Kadhibiillee keessa inuma jiraatan garuu dhugaa dubbachuu fi akka duwwaa guutuu yookaan ammoo laf duwwaa guutuuf ittiin hojjechuu fi akka namii biyya alaa dhibi gargaraatiif yaa'u asumatti wal'aana tolchuuf hakimoota 200 qabnu keessa warri ogummaa gargaraallee qaban waan jiranii fi hospitaalii kun dursee waan hojjechuu malallee barreeffatee qabaachuu danda'a. Dhibi mataalleen akkanuma wal'aana hojiin guddoon fayyaa namii fayyadhaba alatti nama geessitu akka namii asumatti wal'aana tolchu.
ሆስፒታልች ቡአፊስ ዋን ሆጀቱፍ ጀጀ ጋቲንሳ ቃሊ ዮካን ሚአታ ኡከደንደው ተው ዶክተር ግርማን ቤክስ ሰኒሩ አታው መለ ዱኩብሰቶ ተከነን ማለቀባ ሰኒ ያለሙፍ ደንዴት ህንቀባን ደገሩ ያደከ ሰገልቹሳስ እብሰኒ ጅራን ገሬን ኩን በረኩመላ ማፍቁደቶ ኩኬስ ሐኪሞ ተኩደለማን ካኑንዴ ፈመሲያተው ሆጂ ጀልቀቡዳፊስ ዶክተራት ሚሴንሶ ተይበለማ ኦልቀቡኬሳ ከነን ሙርታን ገረፍንፍነት ፍዱዳን ተኡንስ እብሰሜ ጅራ
بيا مغلغلا سالما دقيقه افرتميشن نبرامو ولكيسا غيار رتري ساعه اوكوف دقيقه افرتميشن وليسا امريكا بي كمان مايكل جاكسون دواني غبوقته هر وغاشان غوتي اجول ما ساكاسه بولوتا ساولين وليسا كاتوري مايكل بيوتي بيلان احمن كنك ايتيوبيا دبلتي اكسمس الدنيا ركتي هاجر غارو جچودان اوغو مرتي بوبين وايلوتا ساهد دوجين كنغوماچ قبا كنافيس رغا كتو وليسا وي ار ذا وورلد جدم وايلوتا ساوجينين kan far kan welli sefi kabironis jira fakkenya
there's a place in your heart and I know that it is love and this place it was brighter than tomorrow and if you really try you'll find there's no need to cry There's no hurt or sorrow There are ways to get there If you care enough for the living Make a little space Make a better place Heal the world Make it a better place For you and for me And the entire human race There are people dying
አዱኛን እዶፎ ዮፍቴ ጋሪ አከታቱፍ አንስ አትስ ቆደቀም ነጀድ ወልሳ ማይክል ጃክሰን ቢየን ተሰልጠቱ ሄዱ ገለቴፈና ደገፈቶ ተከኛ ከሚሳይሮ መረከዲያቱ ቆፒ ፈያቦር ደገፈቹ እንደገቲና ሁራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ረሞቲ ድሬ ዲሞክራሲ ka kambatile hanga tokof asmagala Washington jiran duratan Congressi Federal Oromo fi duratan gamta madrak Dr. Marara Guddina jijjirama deemasa siyaasaa Itoophiyaa keessaa fiduudhaaf paartiileen mormitoota abjuu dhuunfaan qabatanii oofan yookiin qofa qofaa gulufan dhiisanii waltumsuuf walii wajjin hojjechuu qabu jedhu. Haala Itoophiyaa keessa jiru laalchisuudhaan deemsa mul'ataa jiru kan dubbatan namoon taasofsiise maaliif akkas Waashintan bubbulan ibsuudhaan jalqabu Dr. Mararaan.
Kanaan dhufeef masiraa beetiin Ameerikaa tokko sirna dimokiraasii gubbaatti kan hojjetu. Carraa feeloshiippii jalakkana ji'a shaniif naa kenne ammallee ji'a jaafan deemaa jira ji'a shaniif naa kenne sirna dimokiraasii biyya keenyaa kan addunyaa wajjin wal bukkee kaa'ee akkan qoradhu qorannaa kanaafan dhufe.
Akkam isinii deemaa jira ree?
Ba'eessa deemaa jira siyaasa jaan barsiisaa ture waanuma isatti dhiyaatudha isaan wal qabatudha yaa kana waan haaraa miti muuxannoo warra kaanii wajjinii walitti fiduu dura deemanii ilaaluu. Biyyi kunis sirni dimokiraasii isaanii attamitti hojjechaa jira isaa walitti fiduu irra jireessa malee inni kan rakkoo hin qabu asiif achi deemee inistituushiniin isaanii akka hojjechaa jiru isa ilaalaa jira ba'eessaa jechuu koota.
Dooktar Mararaa gama biraatiin immoo isin hoogganaa paartii mormituuti kan koongireesa federaalaa Oromoo akkasumas immoo madirakiif dura taa'aadha yeroo ammaatti qorannaa nama geggeessaa jirtan kun hojii siyaasaa Itoophiyaa keessatti deemsistaniif. Amman bu'aa qabaata maal gargaara jettanii yaaddu?
Kan kophichaa otoo hin taane biyya baay'eedhaan warri dhufanis kan isaan irratti hojjetanii kan isaan yeroo yeroodhaanii qorannoo dhiyeessanii qorannoon sun immoo irratti dubbatamee isaanis kan koo gaafa juulaayi 10 dhiyeessaa sirna dimokiraasii attamitti ijaaramaa attamitti biyyi tokko nagaa argatee sirna dimokiraasiitiin buluu danda'a sirni dimokiraasii attamitti dagaaguu danda'a muuxannoon biyya kanaas maalirra jira. Kan qorannus kanumadha asiif achis nu geessanii institushiniin isaanii warri tokko tokko akkatti hojjetaniis nu agarsiisu. Ijaa kana baay'ee gargaaraa jechuu kooti.
Haala yeroo amma biyya keessatti mul'atu akka quba qabdan nan beekaa paartiin keessanis yeroo adda addaa ibsa kennaa ture kanarratti dhimma karoora magaalaa Finfinneef magaalaalee addaa Oromiyaa naannawaa ishee ilaalchisee hiriira mormi barattoonni kaasanirraa kaasee walitti bu'iinsa uumamee lubbuun namaallee du'ee jira. Agammaattillee dhimmi sun bifa adda addaatiin ka'aa jira. Kan akkamitti ilaaltu isin?
Yaa akkuma isin beektanii biyya keessattis hiriira nagaa gurguddaa lama goona irraa tokko Finfinneetti godhame tokko immoo Hawaasaa warra Sidaamaa wajjin kan goonedha. Ifumaa ifatti saba keenya gubbaatti dhiibbaa deemaa ture saba keenya lafarraa buqqisuudhaan sagantaa ba'ee Finfinnee gubbaattis carraa qaba inni jedhamu iyyuu hafee mirgi sabni keenyaa akka hin taanetti dhiitamee amma ajjechaatti deemameera. Ajjechaan kuni hidhaan kuni reebichi kuni saba keenya irraa akka dhaabbatu iyyaa jirra warra akka Ameerikaa kanatti sennaa carraa arganne mootummaan isin gargaartan kuni mootummaa yakka gubbaatti bobba'edha saba nagaan gaaffii gaafate deebisee kan itti tokkosudha kan reebudha kan hidhuudha seera ala kan chochuudha isa jedhu sana carraa argameen biyya alaattis anis nan kaasaa warri nan beeku sin kaasu hiriirri nagaan Awurooppaattis Ameerikaattis magaalaa gurguddoo iddoo baay'eetti deemaa ture. Anis kanan qoodatti fudhadhe jira. Yaa kana hamma dandeenyetti dhaabbiin keenya qooda isaa biyya keessaas alaas qooda isaa fudhachaa ture qooda isaa fudhachuu itti fufaa.
Ammaan dura waa'eedhuma mirga dimokiraasii keessumaa waa'ee filannoo waa'ee bulchiisa gaarii waan adda addaa irratti mootummaa waliin illee dubbachuu yaalaa turtan akka paartii mormituutti akkasumas immoo dippiloomaatota biyya alaa embaasiilee adda addaa keessa jiran kan akka Ameerikaaf kanneen biroo wajjin dubbataa turtan. Gama biraatiin gidduu kana senatoroonni Yuunaayitid Isteetsi 4 xalayaa ministeera dhimma alaa Joon Keeriitti barreessanii jiru waa'eedhuma hiriira kanaaf tarkaanfii mootummaan fudhate ilaalchisee. Paati Mureef Maariyaa Kaantuweel senatoroota Waashingtan Siyaatilii Eemii Kiloobaashaariif Alfiraankin immoo kan Minnesootaati. Kanarraa maal ilaallaa Yuunaayitid Isteetsi ka duriirra waan ilaalcha kennaafii jiru fakkaata. Isin akkamitti ilaaltu kana?
Beekumsa illee durumasuma beeku akka nama ilaallu kanatti biyya sanatti wanti deemaa jiru akka deemaa jiru kanatti akka hin baafne hubachuu waan calqabannatti fakkaata. Akkumatti beektu Ameerikaa keessa iddoo baay'eetti. Sabni biyya sanaa dhufe dhalataan biyya sanaa dhufe oromo da kabe amma si atritis na chadisani wara bulshubusani bira dakani agabu olani yechaturani misotatis akumati bektu senetari achi wara achi filataman wajira sani dakani warhuma raisi sani wajinini yechaturani ajechana adabbatu hirana adabbatu rebicha adabbatu sabni kenya dararamu dargagom kenya dararamu adabbatu jirani idon natinamni wa mamamuna saamu ujichajira yechajira warri biyya kana bulchanisi waan kana ilaalaa jiru argaa jiru diplomaanotonni biyya jiranisi warra waajira keenya biyya keessa jiru gaafachaa turanii waajira keenya biyya jiru waan biyya jiru rakkoo jiru itti ibsaa ture saba biraa wajjinis iyya keenya jabeessine bara fuunduraas itti fufna mootummaan keenya gaa gurri isaa oo dhaga'e yeroo baay'ee gurri isaan naga'u.
Gama keessanii maalti furmaatattu paartiin keessanoo dhimma kana gara mootummaatti geessuudhaaf mootummaa waliin dubbachuudhaaf karoorri kaayyate jira?
Nuti akka gabdaa erga filannaa 2010 darbe qabee gaafachaa turre mootummaa sana wajjinii dubbii ijoo gara saddeetii lafa keewwannee olaantummaa seeraa gubbaatti dubbii filannoo dhugaa biyya sanatti deemu gubbaatti dubbii boordiin filannoo biyya sanaa jijjiiramuu danda'u gubbaatti dubbii miidiyaa gubbaatti dubbii namoota keenya seeraa alatti hidhame hiikamuu gubbaatti waajira keenya saaqannee nagaan hojjechuu gubbaatti walitti dubbachuun nurra jira. Mootummaan suni nu wajjiniin dubbachuu turra jira jennee yeroo baay'ee gaafachaa turre. Gaabbiin itti fufaa jechuu kooti. Kaleessas gaafachaa turre alas gaafachaa jirra. Kaafnee amma kan gaafachaa jirru mootummaan kuni atattamaan gara diriddiriitti akka deemu wanti baay'een kan hin hiikamne mootummaan suni otoo filannaan kun hin dhufne sana dura yeroodhaan hiikuu turra jira. Kana ta'uu waannaan akkuma durii filannaa taphaa ta'a malee filannaan ta'u. Warri biyya sana gargaaru warra laas warra akka mootummaa Ameerikaa kunis kana keessatti qooda fudhachuu irra jira. Mormituunis wajjin ka'ee dhaabbatee qabsaa'uu irra jira. Walqabatee chocho'uu irra jira. Kana gubbaatti ammoo humna keenyaa hojjechuu yaalaa jirraa jechuu kooti.
Gama paartiilee mormitootaatiin hoo maal ilaaltu Dooktar Mararaa? Ammam yaadni paartiilee mormitootaa biyya sana keessaa walfaana jira?
Walfaana jira jechuun hin rakkisa. Yeroo baay'ee dubbachaa turre. Akkuma isin beektanii warri madrakii keessa ba'ee kophaa deemne jiru jira. Tokkummaa Itoophiyaa kana gubbaatti hundoofne warri jedhanii warra mirga sabaa sablammootaati dhaabbate irraa ba'iin baqannaa waan jedhan qabu karaan sun waan deemsisu miti. Isaanis karaatti deebi'anii walitti dhufuun wal simachuun paartilee mormituu biyya sanaa yeroo hunda caalamma baay'ee barbaachisaadha. Kana malee walirree filannaa keessa hoogallee sagalee sabaa hiruu ta'a dadhabnee galuu ta'a akkuma 97 sanaa walirree filannaa keessa galuudhaan mootummaan sagalee sabaatiin kufee nurra turuu danda'e ammas deebi'ee turuu danda'a. Akka barbaachisutti walammanneen jirru walitti dhufneen jirru wal gargaaraa irra jiru wal qabanneen jirru kunimmoo yooma caalayyuu baay'ee barbaachisaadha. Irratti hojjechaa turre moonaasi ammas nuti isa cimsineetti hojjechuu malee filannaan qabnu warri kaanis. Kophaa deemnee iddoo tokko geenyaa laga ceenaa isa jedhan sana abjuu sana dhaabanii akka deebi'anii warri madrakii keessaa ba'es madrakiitti deebi'ee gamtaa kana jabeessee saba biyya sanaa gara filannoo dhugaatti akka deemsifnu mootummaa sana akka inni gara diriiritti deebi'u gochuudhaafi abjuu ofii dhiisee hunduu otoo yeroon fudhannee otoo ooleen bullee gara tokkummaatti gara walqabachuutti gara wajjin dhaabachuutti. Gara walii dirmachuutti gara walii tumsuutti akka dhufanii yeroo baay'ee gaafachaa ture ammas man deebee gaafadha.
Dooktar Mararaa Guddinaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anicha irraa naa kenname ibsinan galateeffadha.
Tam jagasuu jirtan turre adda dubbii yoo sagantaa afaan oromootiin mataa oduu deebisanitti mata dorgommii wancaa kubbaa miilaa addunyaa 18 guyyaa 18 keessa jiranii marroo 40 caala taphatanii hagamma goolii 120 caaltutti galee namni goolii hedduu galchuun beekamu kaadur jiru goolii 4 galfatan Neymaar jechuun ammaantan taphe ammaantan dhumate Arjeentiinaaf Naayijeeriyaa. Arjeentiinaan 3-2 mo'attee taatullee Ahmed Muusaa goolii 2 inni galchitti akka Naayijeeriyaan barkumtuu 1998 asitti. Dorgommii biyyattii 16 walitti hafan tolchisiise Naayijeeriyaa Arjeentiinaa illee akkanuma dabarte goolii gargaaraa galfataniitiin waan gargaaraatiin wal mo'aa turanii jechuudha. Kam kaaniin immoo Liibiyaan eegi pirezidaantii isaanii bara dheeraa Mohaammed Gaddaafii hujii irraa buusan eessitti gama siyaasaatiin miilga dhaabattee hin beektu biyyattii tuni dhiyoolleetti filannoo paarlaamaa filachuuf qophaa'uu jirti. Paarlaamaa nam 200 itti filan kanaafi nam 1,600 dorgomuu jira. Paarlaamaa nam 200 kana keessaa barcumaa 32 dubartootaaf hawwaniif kennanii mataan adu kanu.
raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 11905 11205 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufaa.